Hello, hello.
Swahili sawa.
Hello, hello. Dunia nzima. Shikamo. Shikamo. Baba na mama. Hello, hello. Hello, hello. Dunia nzima. Hello, hello. Kenya music for you.
Wanna say
shukurani. Shukurani, minasema, shukurani, shukurani, tena na tena, shukurani,
thank you,
shukurani, hey, 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 hey. Shukurani, dunia, shukurani, mambo mangumu ila bado minajituma, mambo mangumu ila stoki minapambana, mambo mangumu ila tuzidi kujituma, mambo mangumu ila tuzidi kupambana,
mambo mangumu ila street naisakanya cheki trip white ni pamba kani biz nipe namba kila beat mini pamba junk hard never give up that sad ukikam tutakunda that sad yeah takuchuma mambo ni bad najichuma kwenye streets zita kadunga hadi puma cheki drop cheki tick ni manike yeah. Tukifika up in the place muna sema je
hello hello
tukifika wana sema
hello hello dunia nzima hello hello
got the sauce we run the streets
hello hello Kenya nasema
ndugu familia
shukurani
pamoja na marafiki
shukurani
Bonita Drapic
shukurani
Babu yani. Frank
shukurani
Jeje
shukurani
Mamori yani. For streets
shukurani
Ja
shukurani Mambo mangumu ila bado minajituma Mambo mangumu ila stoki minapambana Mambo mangumu ila tuzidi kujituma Mambo mangumu ila tuzidi kupambana
Ache ende ikirudi joni jako Wasikudanganye usisikize vako In the place wanasema sibi mina speech kani mepigwa upako Yeah, yeah Tukikam wanasema 1-2 mic check with the best yeah. This how we do on the beat tuna flex tuna kill pow pow what's next
hello hello
hello
hello hello dunia nzima
whole world
hello hello
it's a big calling yeah
hello Kenya nasema
Mungu Baba
Shukurani
Wote viongozi
Shukurani
Mama na familia
Shukurani
Kaka na dada
yani. Shukurani
Yeah
Shukurani
Paka majirani
Shukurani
Paka maadui
Shukurani
yeah.
Mambo mangumu ila bado minajituma Mambo mangumu ila stoki minapambana Mambo mangumu ila tuzidi kujituma Mambo mangumu ila tuzidi kupambana